umwe mu mahiganwa uri wese uyu mutuzo w'umutima taragaga atabona itazima ubwo nadafuye ubikora neza utubwira ukundi uruyobora I never let you go bari umenya ibyo ashaka narinze gusarara mwami w'ubutware bwanjye inkoni y'ubuyobozi urukundo ku minsi yanjye umanaguye umusozi so fayina fayina senga imana yo matugabana ese cyo mukanjarira abana no kwishima pore pore mama urukundo ntwara muri urukundo pore pore mama akangoreza
Oh,